Lukas sura chapande didi ego. Aya chapande didi. Yaki chapande didi enai. Yesu wii heferbe kalkai Urishalima. Tongi honobe pilake Urishalima. Ande halukiki mairi badake. Nden wombe nder leidi Yahudia. Ndogga natoya kocheje. Wombe nder gariri maundi bomburutondi. Nden wombe nder ladde tonatta gariri. Gambalde dendun. Dumbalde bone. Gam ko winda fu hewai. Rewbe godube dedi. E musintebe. Be torroto na setta nder dendon balde. Gam dum wadai torraji kalludi nder duniyaru. Monnare Allah jipponoy to lenyol ngol. Dum wardai woppe e kafaje. Dum nanga woppe. Dum yara woppe nder leede fu dum wartirabe maccube. Lenyi duniyaru fu ngadai ka sankutuki Urishalima be laamondi. Na charel ngel dum hottibe wadi. Bandirabe am nder ayaje linjila de janguden do en nani annabi Isa alayhi salam en metana tokkube mu ko almajiri en mako do no wayway be yahudan ko en kalkirta Urishalima gam en nani nder ayaje de janguden to gada nde almajiri en annabi Isa alayhi salam etima wuro cheningo nonno dum mahiringo boddum e kaaji sey annabi Isa alayhi salam wiibe charel e wara ngel dum pusata wuro cheningo gon dum sankita kaaje din dum alata wonde hayre do wonde de fu dum sankitaide diga don sey be jamimo ingela sharel dum fi wadata gam non do to janguden aya chapande didi yaaki chapande didi e didi innani annabi Isa alayhi salam wiibe tongi honobe pilake Urishalima ande halukiki mairi badake nden wombe nder leidi Yahudia ndogga natoya kocheje wonbe nder gariri maundi bomburutondi nden wonbe nder ladde tonatta gariri gam balde dendon dum balde bone gam ko winda fu hewai nder ayaje de annabi Isa alayhi salam e wada annabaku dow ko hebata Yahudan ko en e gariri Urishalima no wayway be mabbe filortobe konu e charengel be jarata torra baleha na sedda bononno nande no wi ndir aya chapande didi e didi yaaki chapande didi e nay wiiki gam balde dendon dum balde bone gam ko winda fu hewai rewbe godube deedi e musintebe be torroto na sedda nder dendon balde gam dum wadai torraji kalludi nder duniyaru monnare Allah jipponoy to lenyol ngol dum wardai woppe e kafaje dum nanga woppe dum yara woppe nder leede fu dum wartirabe maccube lenyi duniyaru fu ngadai ka sankutuki Urishalima be laamondi na charel ngel dum hottibe wadi ko winda fu hewai annabi Isa alayhi salam e tabbitina do ko wi dum wadai fu dum wadai ko ko wi fu dum hewai lalle ko annabi Isa alayhi salam wi do dum hewi gam der hitande chapande jeweedidi gada dayngol annabi Isa alayhi salam Allah jomirawo ali waywaybe yahudan ko en wato roman ko en laamotobe charengil ummani yahudan ko en e konu be nguli gariri Urishalima be pusi wuro seningo wato to yahudan ko en kawrata e maunina Allah be sankitingo ha leydi be alay wonde hayre do wonde bononno nanden annabi Isa alayhi salam wi ndir ayaje de janguden to gada honobe be mbardi woppe kafaje be nangi woppe be shankita nder leede duniyaru fu be gartira maccube e non Allah jomirawo hitori yahudan ko en gam shia imanu mabbe e satal ko e mabbe gam be ganyi waduki ko Allah jomirawo yidi be ganyi annabi Isa alayhi salam tisno mo Allah jomirawo liloyi gam satal ko e mabbe shia imanu mabbe be ngadi dum wari mo dow gafangal gam non monnare Allah jomirawo jippayi do mabbe wayway be mabbe wurtini be nder leydi mabbe mbari mbarni wobbe kafaje dun sankiti be wala mo dum ali nder gariri Urishalima na ki gada dubi e dubi nder hitande ujinere go ete medde jowenayi e chapande nayi e jowetati Israilan ko en ko Yahudan ko en gartira leydi mu'en daga nden don hitande ha hande ha jangu Yahudan ko en ko Israilan ko en e kwanida e Laraban ko en Palatinu bononno nante der habaruji duniyaru hande to radio dum e tabbitinana en ko annabi Isa alayhi salam wi goddum heewi goddum boy heewa en nanino Allah jomirawo hitori Yahudan ko en gam shiya imanu mabbe do annabi Isa alayhi salam gam shiya waduki ko Allah jomirawo yidi gam non bandirabe am non boy tabbitinana en fu ganyube ngada ko Allah jomirawo yidi fu ganyube ngada imanu e annabi Isa alayhi salam kisino mu Allah jomirawo liloyi lalle kalka e der kita Allah der hita jahannama dum ha abada gam non bandirawo aman hettinditodo se njaba ngada imanu e annabi Isa alayhi salam kisino mu Allah jomirawo liloyi gam kisa monnere Allah e kita mako garayka nyalde dargal gam hakki gam fu gadudo imanu e annabi Isa alayhi salam kisno mu Allah jomirawo liloyi heba yafu ya hakki e kisnam daga kita Allah garayka nyalde dargal o bonatta wuro Allah wato aljanna gam nun bandirawo am tayidi kisa kita Allah garayka nyalde dargal sei koloda ko ngada imanu e annabi Isa alayhi salam amma ta wanyi bo yahudan ko en be nyalde darangal lalle se ko wala monnere Allah jippoyto do maada kalka der hite jahannama dum ha abada gam non bandirawo am se njaba ngada imanu e annabi Isa alayhi salam kisno mu Allah jomirawo liloyi gam kisa monnere Allah e halkere der hite jahannama emi do Allah jomirawo hokkuma famudum amin.